o tla bo le thata. Ka mora wa mmino o monate ga kana, wena o sa fetoge kapa o sa sekologe.
Sorry.
Re tla kopa ngwana batlogolo ba ntate Moruti bo rie rie ke ena tla re hlalosetsa gore re tloetsang. Ba sa tla pele kopa go tsho hona ha o shebagale hantle gore o tloe mo o dutseng teng morago ya ba wena o tla batla o feta pela batho mane. Mona ha re tla fashion show re tshebeletsong. Haibo o na le hloko ya ho tswa ka nako ya tshebeletso, kopa o phahame o tswe o sebedise monyako o ka morao. Haholo ho rona bo ausi o tloha mo leng teng ya basotheoa o tswe mane pela batho. Ha re batle ho disturbeha, ha re batle hore re shebane le wena, re kopa o sebedise meako ka morao. Re tla nehela ho ria mtloholo wa ntate Moruti hore re kopane ka eng mantsiboya a kasheko. Ra tlo dumedisa kaofela. Ntshiari kasheko re utlwile bopaki ba batho ba baholo fela gona jale re tlo mamela bopaki ba ngwana o moshimane o monnyane. And moshimane ona o dutse le rona go fitlhelela dilemong tse 11. Ntho eo re tlo le jwetsang yona ke bophelo, ke bopaki ba hae, ke ntho ena a na phela ka yona, ka tsela a na phela ka yona. Mika e ne e le cousin wa rona. Yena ha soka a sheba filimi eo rona re bone maobane mantsiboya kapa bosiu. And le tla bona ka nako ga re ntse re bua re tla bona gore Morena Modimo o kgona gore a polele le bana dintho tseo a di bontshang le batho ba baholo. Go na le batho ba batlang Morena Modimo ka dipelo tsa bona kaofela. Caleb Mika ke abuti wa Mika o moholo. Yena o tla re jwetsa bopaki ba hanyanga bopaki ba Mika. And ba bongata ba rona mo re bana re sa le batjha. Jwale hangata re le batjha re ipotsa gore hošwa ho shebana le batho ba baholo. Ke ka hoo re sa nke dintho ka serious, re di nka bonolo gore tsela e holo kapa tsela e ke tsela e sesane. Re bona e le dintho tse hole le maphelo a rona. na re boloka abuti wa ka omnyane di kgweding tse 6 tse fetileng. Re ntse dintho tse ngata le yena, re bapala le yena, re tsohe re ye sekolong, re sebetsa, re ntse ntho tse ngata mmoho. Ne re rata lo re tsamaye re lo batla ditlhapi, re bile le nako e monate mmoho. Ine le moshimano a nana le matla ene o ne dilemong tsa hae tse 6 o ne a le stoutu haholo dilemong tsa hae tse 6. Hangata Mika ha na le dilemo tse 6 o na kena kotsing ka baka la hore e ne le motho a seleng o ne le ngwana o stout. Tsatsi le leng Dr. Peter Hammond o ile a nka tshebeletso, tshebeletso eo ile ya thetsa pelo ya Mika. Ka morao wa tshebeletso eo, Mika pelong ya hae a ikutlwela gore o batlo ba missionary a tsamaye a shumaele evangedi. A ba sa tšhintšha bophelo ba hae. Tsatsi leo e bile letsatsi leo a kgethileng gore a tsamaele Morena Jesu. Mika hana le dilemo tse 9 o ile a thola bolwetsi ba cancer, kankere ya tlhogo. Ka morao a ba le di-operation tse 6 tlhogong. Le ha ba qetile ho mo etsa operation, ba mo file le dintho tsa hore tsa ho mo thusa, ba bona e ka re bophelo ba hae bo tla tswela pele, o tlo phela hantle. Ka morao moo wa nako e nyane wa ya ho MOR, wa bonahala hore cancer na le yona e se e tletse mmele wa hae kaofela. Ya ba ngaka ya botsa batswadi ba hae hore ha o sa na tshepo ka bophelo ba Mika, ho na le tshepo e nyane ka bophelo ba hae. Ha tswa sepetlele, Mika a tswa sepetlele, Mika a matha a kena kamoreng ya ka. Ya ba a nghaka, a nsheba, a na le sefahlego se halalelang. A re, abuti wa ka Caleb, ke a lehodimong. Ha ke a utlwisisa ha bua ntho eo. Ha ke a utlwisisa hore o bile le lethabo jwang ka morao wa hore a utlwe hore o tloswa. Fela ha batswadi ba ka ba qeta ho hlalosetsa, ebile moo ke utlwisisang hore lebaka e ne e le eng. Ka morao moo ka bona hore lethabo leo a nana le lona ke dikenywa sa ho amohela Jesu Kreste. Pelo eo a e neetseng ho Morena Jesu Kreste ke yona e entseng hore o be le dikenywa tse tshwanang le tseo. Lethabo la hae ha le a mosia, le ha na kula haholo o na phela a ntsa thabile. Ha ile a lahlehelwa ke di-feelings maotong a hae, a qetella a sa kgone le ho tsamaya le mmele wa hae kaofela, a sa kgone ho tsitsinya, a sa kgone ho etsa letho. o na dula a na le poko a leboga and hangata o ne a na le ntho e a na ka leboga Morena Modimo ka yona. Ha o tswela pele go ba thata bophelong ba gae e ne e le mo poko e tletse bophelong ba gae. Ntho e ile ya tshitsa pelo ya ka gore ke ne ke sa tsebe gore abuti wa ka o monyane e ka ba ena o a ka ba motlhala bophelong ba ka and-e le gore nka ithuta dintho tse ngata bophelong ba abuti wa ka o monyane. O ne a na le pelo e thabileng le ga dintho tseo le ga o le thata le nna nka be se ke ithuta gore le ga go le boima le ga o le jwang fela ke be le tebogo pelong ya ka le gore ke thabe. Eya, re ka leboga Morena Modimo re thabe o gare ga dipelo tsa rona re di negetse kao fela go Morena Modimo le ga di tlhatswitswe ka madi a Morena Jesu. Jale Mika o ne a na le abuti wa gae kapa cousin wa gae bao ba ne ba le gaufi ba ne ba phela o tshwana le ma-twins. Four weeks ka dibeke before a tlhokagala four weeks before a tlhokagala o ile a bitsa Mika o ile a bitsa Ela cousin wa gae a bua le ena nako e telele. Jale re rata gore re le fele lona leruo leo ana bua le ena ka lona. Jale ha re shebisisa le ha re bala dintho tseo a na a ditso go na le dintho tse ntšha tse re di fumanang.
O tlamehile o beye dintho kao fela
altareng. I can't do anything anymore with my hands or my legs. But it doesn't matter because I've given it to the Lord. And he has it and now I'm happy because I can still see you. And I can still speak and smell and taste.
Ake sa kgona ho sebedisa matsoho le manto aka
fela ha ona thata hobane ke nehetse dintho ka ofela ho morena mding ka dintho ka ofela dilitso dimatsong a hae ke thabela hore ke sa khona le bona ke sa khona le bua le hore ke heme le hore ke taste dijo nna ke a thaba hobane ha morena a nka bophelo ba ka ke tla le hodimong mo dintho di tloeng di le tsentle.
Since will that I get sick if it wasn't the Lord's will, I wouldn't be sick. Only the Lord's will happens. You must accept it and we must put everything on the altar. If he didn't want to take my legs, I could have still been walking and running, but he wanted to, so he took them.
Hobane ha morena mdimo a nka ketlaelo godimong moo dintho kaofela di tlobe di le dintle ga ke tloba le bohloko mmeleng ke tlabe ke tseba le gore ke mathe ke etse ntho nngwe le nngwe eo ke sa kgone go etsa ke sa phela le ke etse dintho tse ngata go na le dintho tseo ke ne ke kgone go di etsa ke sa phela gobane ke re ke thato ya morena mdimo yena o mpone o bone le gore o bone gore ke tle le godimong ke tla etsa jalo bane ke thato ya gago morena
mdimo. He puts in his hands and be glad with what he does. Then everything will go the way he wants to and everything will go right. Then we do be a little bit sad because everything just goes well.
Ke thato ya hae hore ke kule nke be e se thato ya hae nna ke se kule ho etsa hetse hona ho etsa hala thato ya morena mdimo re tlamelo re amohele re be dintho kaofela altareng ha yena a sa batle ha be o ne a sa batle hore o nka maoto a hae ke ne ke tlabe ke tseba go tsamaya fela ebile thato ya hae gore ke sa tseba go tsamaya gobane ke thato ya hae re tlamehile re sele dintho kaofela matsogong a hae gore dintho kaofela tse tla etsagalang a di etse ka thato ya hae. Ha re batle ha wa tshwanela hore re tabohe hobane a ke a tshwanela hore ke tshabe letho hobane yena o nthusitse jwale ke ne moo ke fetileng tebo lefatsheng go na le dimakatso tse ngata tseo a nketseditseng tsona. Matsatsing a fetileng ke ne ke kula haholo ka be se ke kopa morena mdimo ore morena mdimo nthusa morena mdimo ya ba a mthusa jale motho tlamehile a rorise morena mdimo re tlamehile gore re lebohe morena mdimo ka dintho kaofela tseo a re etseditseng tsona o tlamehile gore o bale ditlhonolofatso tsa gago o di bale ka one pino a be sa bina pino e reng bala ditlhonolofatso tseo morena mdimo a o etsetsang tsona o di bale one by one.
Many people.
ntho engwe le engwe e be altaring ya Modimo. Ntho engwe le engwe tlamehile o etse go etsa e be altaring ya Morena Modimo.
And
when ke mogotsi wa gago and ha ke swa ke le godimong ga wa tshwanela gore o tlwe botlhoko gobane nna ke ile le godimong. Taba little taba little ba little tabo
everything
on the altar and now I can't lisa lisa gathatse le nne ke tshaba fela ke be le dintho ka ofela altering ya Morena Modimo. Ona jale ha ke sa gona ho etsa silo ke gona fela gore ke tsitsinye tlhogo fela a ona ntho ke gona go itsitsinya mmeleng wa ka fela ke na le lethabo le ha ke sa kgone go etsa letho fela ke sa na le lethabo ke sa kgona go kopa mme wa ka le ntate wa ka gore ba mballe bibele ke sa kgona ke sa kgona mamela le tshebeletso. Ke sa kgona le gore ke taste dijo tse monate. Ke sa kgona le gore ke bue, ke sa kgona le gore ke heme. Ke sa kgona le nahana hantle. Morena Modimo o mfile dintho kaofela tseo a bonang gore ke a di tlhoka. O nkile dintho kaofela tseo a bonang gore ga ke sa di tlhoka mmeleng wa ka. A nfa dintho kaofela tseo nna ke di tlhokang. Ga re nehela dintho kaofela altaring, Morena Modimo o tlonka ntho e a yena bonang gore wa e tlhoka, ya ba a o fe ntho yena e bonang gore wena o a e tlhoka. Morena Modimo o tshilo bibeleng ya gae o re ga no go fa ntho e godima matla a gago. Jale ga Morena Modimo o naka senke matlho gore ke sa bona ga e le gore matlho ke a wa tlhoka fela o mfa ntho e lekaneng nna ona o etsetsa gore ke tle ke bone galolelo ya gae. And Morena Modimo o tseba gantle ga se go lo boima gagolo.
Thank you.
o tla etsa gore ke sa bona gore ke tle ke bone halalelo ya hae gore ke tle ke atamele ha hono ho yena gore ke kene le godimong la hae.
Come closer to him that I enter his kingdom. Because the worst is if judgment day comes or if the Lord fetches you and you're not ready. Then he'll tell his angels, bind his hands and feet and cast him into hell. But if you're his servant, if you only live for him, they'll say, my good and faithful servant, you've always lived for me, you've always done my will.
Ntho e mpe haholo ha o fihla nako ya kahlolelo e morana Modimo a fihla a tlo o lata a fihle ho wena a fumane hore wena ha o so lokele hore a o lata o tlo re ho ye ho mangelo ya hae mo nkeng le bofe maoto a hae fela ha ebe wena o mohlanka wa hae o phelela yena fela o tla re wena mohlanka wa ka a tshepehe o tshepehileng o ne o dutse hantle o dutse o phelela nna o etsa thato ya ka e tla le o tsamaye le nna re le godimo.
You'll go to heaven and we'll wait for everyone else who isn't yet there to come. So we must put everything on the altar, because it would be very dreadful if we can't go to heaven, won't it? If we don't go to heaven and go to hell, if we don't live for the Lord now. But you must always do what's right, and you must put yourself the lowest. That was a problem with me.
Le emele batho kaofela bao ba so keneng teng jwale re tlamehile re be dintho kaofela altareng gobane go tlo ba gobe haholo ga re sa etsa re sa tseba go tlo ba gobe re sa tseba go kena legodimong re ye diheleng ga re sa phelela morena Modimo re tlamehile re etse dintho kaofela tse lokileng and re be batho ba o katela re be ba banyane ka nako tsohle nna ke ne ke le ngwana o a ne a na e gogomosa tshwana le peacock ke ne ke batla go bona e le ke leng o motle e le nna ke ne ke batla go ba le bagotsi ba batle kapa ba tswelang ba tswang pele. Ha phelela morena Modimo o tla ba o agalalelang o be o halalelang phela hae. Ke le motho a ratang go ba bohlale ke tsebe le ga ke matha ke fete batho kaofela fela re tlamehile re phelele morena Modimo re tshepe yena gore re tle re hulele batho ba bangwe go morena Modimo gore le batho ba bangwe ba tle ba bone gore ona o sa phelela morena Modimo gobane o sa lokisitse bophelo ba gago o nkile dintho kaofela wa di neela o morena Modimo and o tlo ba le lethabo phelong ya gago and le wena o tla ipotsa gore ga meke a se tsamaile re tla bonana le meke le godimo tsebe gore ha Mika a swile hona jwale o ya le hodimo le wena o tshopilong ya ha hore ke tla mona Mika and ho tlamelo re phile bophelo bo re botla re etsang hore re tle re tsebe go kena le hodimo re tsamaye ka tsela e gomaneng tsela e tsitsane eo e tla re hulelang hore re ye le hodimo re se tsamaya tseleng eo e tla re isang di heleng.
That takes us, must both walk the narrow route, walk the narrow way to heaven, not the broad way to hell, not the wide path to hell, but the narrow path to heaven. The path to heaven is very hard. Maybe there's going to be a place where there's a fence that's only 50 centimeters high. You know how high that is? Or even lower than that, a bit lower. Yeah, like that. And it's thorns, and you need to get under there without touching it. Because otherwise you die. You need to bow yourself. You need to put yourself lower than everyone else. You need to give them first what they want.
Jale, tsela e yang lehodimong, ha e bonolo. Hona mhlomong hona le tulo e nang le fence e nang le mitlo o tlamelo re wena o tsame o fite ka tlasa yona and ha wa tshwana lo fit ho thitsa fence e ho ba ne o tlo shwa o tlamelo re wena o ita hle fasi o be ntho e seng o be lefela kapa o be motho a seng letho ya ba wena o ikokobetse
and go to hell. So you must bow yourself, you must go on your stomach and on your knees and on your face and you must go under there. You must live for the Lord only, and if one horrible word comes out your mouth you must make it right quickly and you must try not to say it again.
Ho tlamela hore we kokobetse o rubale ka mpa le ka mangwele le ka sfahleho sa hao o ke o fite moho o philela morena mdimo le ha o na le lentswe le le leng le lebe molomong wa hao lokisa ntho eo ka pele o itlise leseding o bale bibele ya hao letsatsi le letsatsi ke kopa le behaving hantle mo ke a le bona ke a le bona.
Bible is strength. Bible is your food for every day. You read the Bible every morning and every day. It can make a big difference. And then you read the Bible in the morning and you think of what you've read all day. Think, what did I read? That you must let it speak to you. And at night, if you can't read, you can also, if you can't sleep, you can also read the Bible. And even if you can sleep, you must always read the Bible before you go to bed. And when you wake up, you can read the Bible and let it encourage you. It helps so much to read the Bible. I can say that because I've experienced it myself. It helps us when we read the Bible. You must not complain, so you must try and be kind as you can to everyone.
How about la Bible ya how letsatsi le letsatsi ho seng ho ka etsa phapang e ho lo bophelong ba hao. How about la Bible ya how o tlamela hore o nahane ka ntho e o no o e bala ho seng. O dumele hore ntho e buisene le wena le ha e be bosiu o sa kgone ho robala. O bale Bible ya hao. Le ha o sena boroko, o nke Bible ya hao o e bale pele o robale.
You must visit people who might help you.
O tlamele hore o chakele batho ba tla o thusang.
Go papa and you ask me to pray for you that you can spiritually come closer to the Lord
o tshakele ntate mogolo wa rona e leng ntate Moruti Stegen, a o rapelele gore o dule gaufi le morona Jesu ka nako tsotlhe, o phelele yena. O tshwanela gore o be motho o a complainang ka nako tsotlhe, o tlamele gore o tshekele batho ba tla gona go thusa. Araba dithapelo tsa bona o tlo thusa. Re tlamele gore re thabele ntho e nngwe le nngwe e re nang le yone. Ga ra tshwanela gore re be batho ba tshabang. Ga wa tshwana, ga ra tshwanela gore re be batho ba tshabang, gore o tle o tsebe bophelo tshwana le morena Jesu.
Instead, you must pray about everything. Tell the Lord about everything. All your worries, you can tell the Lord everything. Pray about everything. Tell God what you need. You need strength to help you. Anything, whatever you need. Tell Him, tell God what you need. I needed strength because I was lame. I couldn't walk, I was lame. And I couldn't use my arms. Do you see? Like I showed you. And I gave it to the Lord. I told Him, Lord, I need you. And He helped me.
Wa bona ha ra tshwanela re batho ba tshabang, re sa kgathatsega ka letho. Go na le go ha re rapeleng ka dintho kaofela. Re tshwanetse re botse morena Modimo ka dintho kaofela tseo re di tlhokang. O botse morena Modimo gore re o tlhoka eng. Haebe o tlhoka maatla, o kope maatla go morena Modimo gore a o thuse. Kopa ntho nngwe le nngwe eo o e kopang go morena Modimo.
Thank Him for all He has done. Now I must thank Him. If I don't thank Him, He will, then I'll, then it's bad. You have to thank the Lord for everything He has done for you.
Jale, nna ke ne ke hloka matla, hobane ke ne ke sa tsebe. Tlamehile gore re leboga morena Modimo, gobane ga re sa leboge morena Modimo go gobe. Re tlamehile gore re leboge morena Modimo ka dintho kaofela tsa re etsetsang tsona. Ga o bala dipisalem 46:1 o re Jehova ke botshabelo ba rona. Ga o ya go morena Modimo
Morena Mdimo o tla go fa ntwe ngwe lengwe e wena o e hlokang go bane ke yena botshabelo ba rona mo re tholang matla a rona go yena ha wa tshwanela gore o tshabele tho bane o na le Morena Mdimo bophelo ba gago.
God is our refuge and our strength. You always go to God. He'll give you what you need. He's your refuge and your strength. He's your power. If you go to war, you can't do anything. You need the Lord. Always, God is your refuge and your strength. God is our refuge and strength. Ready to help in times of trouble. When you said, Mika's going to die now and I'm so sad, I don't want him to. And you said, give it to the Lord. God is your refuge and your strength. He'll give you the strength you need. He is your strength. If you live for him, he is your strength.
Kana go tsohle mona mtimo ke yena botshabelo ba rona yena o loketse gore a tle a o thuse mo mohalfu pehine mhlomo utla bohloko mhlomo utla bohloko re Mika o tla swa o tlotsa mile fighting ntho o utlisa bohloko ntho e o etsa gore o tabo happening ya ha o tla bohloko pelong ya ha inehele altari yena o tla ho fa matla a o wa hlokang haibe wena o philela Morena Mdimo o tla ho fa matla a hae ha o philela wena o ke matla a ha
always ready to help in times of trouble whenever you're in trouble he will help you then. If you call to him, God is our refuge and our strength. Always ready to help us in times of trouble. He will always help you in times of trouble.
Ha o hloke letho ntle le gore o fumane matla a hae le halalelo ya hae o loketse gore a o thuse ka nako tsohle ha o hlophehile neng kapa neng ha o tlo o thusa haebe wena o hweleletsa o Morena Mdimo gobane ke ena botshabelo ba rona ke ena matla a rona gobane o dutse a loketse gore a re thuse nakong ya boima ka nako tsohle o tlo re thusa nakong ya boima.
Without Papa, everything would have just been destroyed. Everything would have been... the machine wouldn't have existed. And without your mom and dad and all our aunts and uncles who've lived for the Lord and Kulu and Gogo, we've held the machine together. It's not an easy job. Papa's gone through lots of suffering. If you live for the Lord, you must take your cross up every day. And Gopapa's carried his cross every day from that day long ago. He's carried his cross every day.
Rona re le sonolo haholo gobane ntatemogolo wa rona e leng ntate Moruti Stegen go na le dintho tse ngata tseo a re etseditseng tsona dintho ke bena a sa etela dintho kaofela tse teng ne di tlo senyega le mišhini e ne ke se be teng le batswadi ba rona ba phelela Morena Mdimo le bonkgono ba sebetsang go thusa mosebetsi wa mission ha se yona ntho e bonolo le ntatemogolo wa rona o fetile dinthong tse ngata ha o phelela Morena Mdimo o tlamehile gore o jare sefapano sa gago letsatsi le letsatsi ntatemogolo wa rona o jarile sefapano sa gae letsatsi le letsatsi go tlogela gale.
persevered forward and just lived for the Lord. And that's why the Lord blessed us. And he's given us so much. Look, other people don't have so much. Because they have it hard. They have a hard life. Where do they get their food from? That's why it's the best to have the Lord.
Kana go tsohle wa phehella o phehello phella mrena mtimo ke ka ha le rona mrena mtimo a re sonolo fatsa ke dinga da dintu tse mrena mtimo a re fantsona hona le batho ba phelang ba dula mikhukhu ha ba fumana gaidijo tsa bona na ke ka ho hulutle ho latella mrena mtimo. Morena Modimo o re fa ka nako tsohle ke ka ho go le hotle ho latela Morena Modimo.
It's the best to follow Jesus. The best just to do what's his will.
Ke ntho e bohlokwa. Morena Modimo o re tsosetsa dintho tse ntle, o re nahanele dintho tse ntle. Ke ka ho go le bohlokwa ho latela Morena Modimo. So bui dikhaseng tsa Mika na re batla gore le bona motho o ana a bua le yena ke mang o mokakang ke ela ke o ona le haufi ha hulu le Mika o a hlokahetseng. And Morena Modimo kgethile yena gore Mika atle am femlaetsa o ane o ne roma metse. Lebitso la ka ke Dan Postman ke o mong ke Mika cousin Mika ene le cousin wa ka. Na ke bone ke bile le hlonolo go bona Morena Modimo a sebetsa bophelong ba Mika ka tsela e tibileng. Ke na le di-points tse pedi ntho eo ke ne e ke ithutileng yona bophelong ba Mika. Ha ebe lona le shebisisitse hantle filming ena re shebile maobane obane re bone mo filming jale ntho ya pele kore go robala fase ka dimpa tsa o feta tlasa fence. Ntho tsela e sisan go na le mo tlamele gore o robale kampa ya gago o tsamaye le ka mangwele a gago. Jale go bao ba re lebetseng re tlo kopa gore ba re bapalele party eo ya maobane.
Tsela e itsisana haholo ha hona motho a khona ho fita teng haebe o lemtelele haebe wena o stutla tshwere ke mokokotla se o leng golo kapa o le ntatemogolo ga o no itsamaya tsela eo tshoreng go fita tlasa fence e gotshwane rutlwile mika o ne le yena o ne batlo re yena a be number one sekolong a mathe haholo e be ena etsang dintho a tswele pele ka tsone mo morana mdimo a sekala sebetsa bophelong ba gae ga re a bona dintho tse jalo bophelong ba gae go tlhalosa go neela ka bophelo ba rona go yena le maikutlo a rona go yena ke ntho eo re boneng bophelong ba mika ke a gopola ke chekela mika a so tlhokagale go setse dibeke tse mmalwa o ne a bua a itshegela ke ne ke sa tsebo go etsagalang ka ga ena o ne a ipinela and ha mo sheba ha ona bona gore o ne a na leng phelong ba gae ka nako eo o ne a sa kgone o sebedisa matso a gae le mato a gae o ne a tlatsa gagolo and ke bile ka morawa moo ga ke ke mo mme wa gae hantlentle o ne a kula gagolo tsatsing leo fela ke be ke sa bua le mme wa gae nanke se tsebo gore hantlentle o ne a kula gagolo tsatsing leo le gagolo boima ka nako eo fela o ile a nehela ka maikutlo a gae gore o a fihlileng gaufi le ena a metse gore a thabele go ba le ena ka nako eo jale ano o tla bua ka point ya bobedi lebitso la ka ke ano comprek le nna ke cousin wa mika
Thank you.
Jale, kibile omong o sonolo. Ona le haufi le Mika nako engwe ke ne ke tlamaile hore ke tsamaise me wa high spetlele ka pa ke mulate ka pa ke sale le bana le bo abuti wa hae ha ne bon ha na Mika a le spetlele. Shale nako eo ke bileng ka yona le yona le Mika o ne ana le bohloko bo boima gobane o ne ana le kankere mmeleng wa gae. Fela ga o sobe le ga nngwe gore a sa ba motho o bohloko ba gae a bo fetisetse go motho o mongwe o a fitlhileng go tlo mo tšhakela. O ne o tlo dula le ena a le mo bohlokong boo ga o fitlha motho o mongwe o tla amogela ka smile ga kena. Jale dintho kaofela e ne e le dikenywa tseo Mika a ne a fepa ka tsona. Jale ntho eo Mika a ne a e fepa ka yona o ne a e fepa ka lentswe la Morena Modimo. Jale ha re sheba filiming ya maobane hona hone rona le monna o ana tsa matshwere bibele ya hae ya banka bibele ya hae e re ke phumole ha nyane a ba ya ka thuku a tswela pele a sa tswara bibele ya hae. Jale Mika o bile le lekunutu leo hore lentswe la Morena Modimo ha o batla go bophelo tlamehile o ikokobetse. Jale ha na bua le Kayla hone hona le divesting a tatseo ba ne ba bua ka tsona ka ho jara sefapano. Jale verse emwe ene ili bukeng ya ba Filipi chapter 4 verse 6. Jale Mika o ne a na le lebox le lenyane le na le diverse ka hare o ne a e fepa ka lona ha na sa kgone go sebedisa matso a hae gore a sa kgone go ipalela ka mahlo a hae o ne a tlo kopa mme wa hae gore a monkele verse e lengwe leboxing leo a mmalele lona. Lisekela verse 6 lisekela bilayela ka letho impa nthong tsohle seo le sebatlang le ke le sitsibise Modimo ka thapelo le ka kopo enang le tebogo. Mika mantswe ana o ile a wanka a e fepa ka ona pelong ya hae eka ya ba bophelo mahae mantswe ana. Ke thapelo yaka, ke thapelo ya rona rona ba bo abuti ba Mika le di-cousin tsa hae eka Morena Modimo ka re thusa re tshware lekunutu leo gore re tle re fumane noka eo mo re tlo tholang bophelo teng.
nangala.
Mikale ha ana le dilemo tse 11. Fela uri rutile rona re leng di cousin tsa hae. Jale ntho e a rutileng yona re rata ho re hopole maphelong a rona ka ofela. Jale re tlofa di cousin tsa hae tse tharo hore ba tsho Mika o ne a reng ho bo o ne e le eng ho bona. Ntho e ke boneng bophelong ba Mika ke hore o nehetse bophelo ba hae ho Morena Modimo kaofela. O ile a beha dintho kaofela altareng ha a fihlela Morena Modimo letho. Jalo mmele wa hae kaofela o ile a o nehela ho Morena Modimo. Leloko le leng le le leng o ile a nehela ho Morena Modimo. Ke ka hoo ho ile hwa ba le poko bophelong ba hae, le ha a na a sa kgone ho tsamaya, a sa kgone ho etsa letho ka mmele wa hae. Jale leloko le leng mmeleng wa hae leo a na sa kgone ho le sebedisa kapa le bohloko boo a fetileng ho bona, o ile a ho nka, a ho amohela, a bona hore Morena Modimo o etsa thato ya hae ka bophelo ba hae. O ile a utlwisisa hore ntho e nngwe le nngwe a nang le yona le eo a nanang le yona ke ntho e a e filweng ke Morena Modimo. Tsatsi le leng Morena Modimo o ile a re Mika o ile a re bitsa tsatsi le leng hore a tle a re fe molaetsa. A re haebe o nkile dintho kaofela wa di nehela, wa di beha altareng ya Morena Modimo, le ha o feta bohlokong, bohloko boo bo etsa hore o be le lethabo pelong ya hao. Ha ke bona ntho eo Morena Modimo a e entseng bophelong ba cousin ya ka. Sorry. Lebitso la ka ke M. Ntho e ne le bohlokwa bophelong ba Mika ke hore a boloke pelo ya hae e hlwekile ka nako tsohle. O ne a sa kgone hore a ile robala kapa a kwale mahlo bosiu, ha na tseba hore ho na le ntho
hona le sebe pelong ya hae. O ne a sa lukisi sebe sa hae fela. Fela o na hutlela go batho bao ana a entseng sebe ho bona. Ntho nngwe a batla go etsa ntho e a etsang e tswele pele. Nakong wa go batho ba bang go no ga ke sa kgona go etsa ka matla a ka ha se sebe. Ga ke sa kenya matla a ka go etseng dintho ha se sebe. Jwale Mick o ile utlwisisa hantle gore ha sa etsisise dintho a kenye matla gae kaofela, ntho eo e ka mo thibela gore a tlholege go kena legodimong. Tsatsi le leng o ile a bitsa ausi wa ka a monnyane go na le nna. A re go yena, ha o etsa sebe ka nako eo ha wa tlameha gore o dule le sebe tsa matha, o ile lokisa sebe seo. A re ha o hlolehile go etsa ntho e jalo, tseba gore a re tlo bonana legodimong. A re Mika o ile utlwisisa hantle gore ha o lokisa bophelo ba ha lokisa bophelo ba hae, ke moo Morena Modimo a na kgona go araba dithapelo tsa hae. Jale le rona kaofela le dikhasin tsa hae re bone bophelong ba Mika. Re na le bopaki gore dithapelo tsa hae di ne di ara Morena Modimo o ne a di ara ana di a ona di araba gobane o na boloka pelo ya hae e hlwekile. Jwale boemo bo Mika a ne le go bona e ne e le boemo bo boima haholo. O ne a sa kgone go sebedisa letho mmeleng wa hae, o na tsitsinya fela hlogo, o na nka dipilisi tsa dipeini ka morago diawara kapa diawara tse pedi. Go nna ga o le jalo, go le boima jalo, ga wa ba le bothata gobane o nanka motlhala le motlhala a onke le Morena Modimo. And-e o na utlwisisa gore re teng mo lefatsheng gobane re teng mo fomfo sebakanyana, re tlo feta re ye legodimong. And go bona Mika matsatsing a gae a o qetela, fela re bone gore o feta boimeng bona le Morena Modimo. Le ha a na le dipeine mmeleng wa gae, a gona ntho e ne tla enka go yena gore Morena Modimo a mo pholose. Ntho qetellong o ne a bina dipino a rorisa Morena Modimo, a re lebohe Morena Modimo gore yena o pholositse bophelo moya wa ka. Jwale
di cousins tsa ho amika ka ofela ba tlo bina dipino tsepedi tsepedi dipino tsepedi ho ba niki pino tse amika ana di rata gore ba minele tsona hore ra le ba mrena mdimo o pulusitse moya waka. Tsileleng Mika o ne a le spetlele o ile a thola chemotherapy ntho e mothusang and we ile ha fihla nese engwe ya bua le yena
And are na ha ke rate are na ke rate morana mtim. Jale nese ena are na ke fitile mathateng a mangata ke hlupheile a hulu ke ka ho a ke tlo dumela ho morana mtim. Jale ha tswa motho ona me wa nika nmika walla ulla ha bohloko en amotsa are king ho etsa halang a jwetsa me wa hai are o ile a feta bimeng bo boholo jale ha batle o dumela ho morena mdimo. Wile aba kopa mewa hai e ka ba nkanka biblia ka ke fe nese ena en mika una irata haholo biblia hai ha nese a fihla ha fihla nako ya hao ya okena jale u bona mewa nika babua fela a una sa utlu gore ba reng o ile a nka bibele ya hae a mo neya yone swale o itse ga bona nese eo ga e tswa e ne e lla a re tsebe gore ke mang lebitso la gae a re tsebe go etsagalang bophelong ba gae. Fela putso e re nang le yona ka sheko runa ba o rutlwileng ka bophelo ba Mika ka sheko e ka ba wena o amphetse morena mdimo kapa morena Jesu pelong ya gago ska e le morena le mopholisi bophelong ba gago Mika ka be ona jalo o natlolla ha bona pelo ya gago ka tsela e thatafetseng ka yona nahana gore morena mdimo o utlwa eng ha rona re thatafatsa dipelo tsa rona e ka morena mdimo a ka re thusa re etse o tshwana le ena re tshintshe maphelo a rona re amogele morena Jesu Kreste gore tsatsi le leng re tle re tsebe go ya legodimong ska Mika a entse kaofela re ka fa bopaki ha re kena ka moreng ya Mika o ne e seng ngwana o ana utlwisa bohloko kapa motho a na complaina kapa motho a na sa leboge ka seemo ka boemo bo o na shebane le bone o na dula a thabile e le motho a na leboga ka nako tsotlhe nako nngwe na re kena ka moreng ya gae re batla gore re mo kgothatse fela e le yena e ba yena a re kgothatsang a re fa maatla ke a gopola o ne a le bohlokong bo makatsang ga o tlo fela bophelo ka nako ya bophelo ba gae mantswe ao qetela o ile a re go na le dintho tse ngata tseo nka lemogang morena mdimo ka tsona jale ka nako eo Mika o na kena sekolo mona Davito Domino Savite jale go na le pino eo sekolo e ne e se bina e re ke na le mantswe a nka lebogang morena mdimo ka ona ane re tla mamela pino eo ya ba re sheba le ditshwantsho tsa bophelo ba Mika. Lebitso la ka ke Yanis, le nna ke o mongwe wa di-cousin tsa Mish tsa Mika. Go na le ntho e Mika a nrutileng yona. Jale, ntshare ga ne ke dutse le yena ka tlong. Go ne go tlo thula ka tlong. Go ne go ka etsagala gore go na le ba fetang ba etsa lerata. O ne a tlo bula matlho ya ba a re shh. Ya ba mo wa bontsha gore Mika go na le lekunutu leo a le tshwereng. And we like to tell go botlhokwa ga kakang gore motho a thole a be le Morena Modimo a buisane le Morena Modimo. And ha e be pelong go tletse le rata, Morena Modimo ga kgone go buisana le wena. Jale lentswe la Morena Modimo le le sesane ga e be go na le feriferi kapo ferekana pelong ya gago, Morena Modimo a kgone go buisana le wena. Mika o ne a na le botlhoko bo boima, o ne ko utlwa ka tsela eo a na hema ka yona. jwale le hana le bohloko boo fela ha o sheba o no utlwa le ka tsela e ana hema ka yona fela mahlo a hae le sefahlo sa hae hono ho bontsha lethabo ka tsela e o sa kgoneng ho hlalosa ka yona. Ka ba se ke putsa pelong ya ka ha feta boimeng boo ka iputsa gore e ka ba nna ha ke tlo hema ke hemela bofelelo e ka be go tlo bonagala eng sefatlhegong sa ka, go tlo ba teng kgalalelo sefatlhegong sa ka kapa go tlo ba jwang? Re leboga Morena Modimo ka dintho kaofela tseo re di utlwileng. Go na le ntho eo ba tlwaetseng go bua go e tsho Antomkhulu o tlwaetse gore a e tsho ntho eo. O ka ithetsa ka dintho kaofela ha o se o shebane le lefu ha o sa kgona go thetsa motho moo. Ntho eo e leng o ne o le yona o sa phela ke ntho eo o tlo ba yona le ha se o hlokagala go tlo bonagala yona ntho. Le tlogele go ba metsi mo krekeng le di-cold drink that's why le ya toilet ke la bofelelo ka sheke tsamaya. Le rona ha ne re le mo ka ntlong e ka ba wena monyana o monyane o le khalatse o montsho o le India ha ebe o shebane le lefu go iketsisa go a fela. Sompa ho holo ke ne ke tla kopa ntate wa Mika le bo abuti ba hae ne re kopa ho ba bona. Ra utlwa ho buiwa ka Mika fela ha re tsebe ke mang ntate wa Mika, ha re tsebe bo abuti ba Mika. Ka boikokobetso re tlo kopa gore ba tle ba eme ka pele. Ke lona lelapa leo Morena Modimo a ratileng go iponagantsa bo bonagantsa halelelo ya gae ka ona. Jwale batho bana mme le ntate le bo abuti ba Mika ba ile ba ba haufi le Mika gore ba mo support-e ba mo fe maatla go fihlella qetelong. O kwala tshebeletso ya rona mantsiboya? Re tla kopa mme Bosman a re kwalele ka thapelo. Tsela kopa rapeleng e seng Morena Modimo, Morena Jesu re a leboga ka dintho kaofela tseo re di utlwileng mantsiboya a kasheko. Morena re a kopa o be le mogao go e mong le o mong a leng teng mona. Morena Modimo, o re file recipe ya gore tlamile re phele jwang le gore re tsamaye jwang tselong ya rona gore re tle re finyelele le godimong. Morena Modimo, re kopa gore o re fe dipelo tse bonolo gore re mamele lentswe la gago. Re a kopa Morena Modimo o re thuse. Ga re tsebe gore ga re tlholegile go sebedisa sebaka seo o re fileng sona e ka be re tla kgona go fumana se seng. Re a kopa Morena Modimo le ga re kena bosigong ba kasheko o tswele pele o buisane le rona. Amen. Kopa ba bintshang ba tlo re bintsha, kopa gore le lokise maphelo a lona ke nako.